yagana nze 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 kang tokiriza mulala yenna kusinikira kumanyo wadda katone nnyo bwe kati buli kimu kyoyagala yenza kirina bw'oba nguyagala nze 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 kang tokiriza mulala yenna kusinikira kumanyo wadda katone nnyo bwe kati buli kimu kyoyagala yenza kirina. Liva liva yegwe liva 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 tokiriza mulala yenna kusinikira kumanyo bw'oba nguyagala nze 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 kamu